kulankan uu soo daarnaa sidii si degdeg ah walaan ku bedelay xaaladaha bini'aadnimo ee bulshada gobolka Bakool wajahday walina ku qayb galay maamulada degmooyinka Xudur, Tiigloo, Rabdhuure iyo kan gobolka Bakool iyo saraakiil ku darartay hay'adaha gargaarka magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool wali baa ku nool dad nugul oo qaarsho ayaa ku bogtaaleen dhibaatooyin isbiirsaday sida abaaraha, fatahaado iyo amni darada aana si hadda iyo markaas in helna gargaarkii aan baahnaayna wali baa kulanka hay'adaha lanka sheegay intii muhiimada in bulshada si wada jir ah gargaar bini'aadnimo leh la deera gudoomiyaha degmada Xudur ee duqa magaalada Cumar Cabdullaahi Maxamuud Atu oo kulanka ku reeday la hadal warbaahinta iyo sheegay hay'adaha iyo ka adkeeyeen sidii gargaar bilaaran la deer si lahay aana si oo daruufo shal gidisan ka haysta bulshada
may shirkan jiraa idan gobolnayha meel erays arimaha oo humanitarianka muskal arimaha bini'aadnimada oo degmada Xudur ku jira guud ahaan gobolka Bakool ku jira intuuna la wadaagna hay'adana la wadaagna dowladana la wadaagna dowladda Koonfur Galbeed iyo dowladda federaalka ba geeka may goobnaayaha shir oo aanu ku hadalayna arimaha oo bini'aadnimada oo hay'adooyinka degmada Xudur qaasatan gobolka Bakool ka shaqeeyay iyo dhawna isku weerni oo una meel erays ku wada hadalayna sidii oo baahiyooyinkan jiraan oo hata hadeer seen muddooyinkan dambe hadeer seen waa lunku qabado fadhi baahida hata hadeer seen may buuha responsiidi oo hay'ado soo baayaan oo gaabadan wal yar wal isku bedelayno meel erays sidii hortin hayn lamada bulood hata la dhaafi may kale jiree meel erays sanadkan beero rooba gubadi roobki sanadkii hore gubadi isnadkii roob gubadi roobki sanadkan gubadi eedan yaraay sanadkii hore roob gubadi fatahaadihi elneen oo haay beero eedan saameey hatana roobki hatta sanadkan gubadi beero walmukabina totali boqolkii 99 leer kor beero walmukabina dadkii beero ka tirsanaayeen walmahay sidan deegaankana deegan isku hirirno go'doonka jaro baahida markan meel eraysu dareem markaan meel go'doonka jarta oo response badan uu ku dareerna beerooyinu waa loon ku helna markan baahida dareem ku kortaan taasani sababti intii uu alad kasi jeedina uu meel eraays abilka suubina markan may fadaanaha hoolagi ma haysana daaq haysan laakiin shacabki beerooy wala ninka ban dadki iyo wal aaman waaysan dadki IDP ka jareysaas amal host communities ka deegaanka dadki degino degmada Xudur degino xaafadooda degan na dadkan ma in badan yiin dad masaakin oo meel eraays ka tirsan arimaha hay'ado ka tirsan aan baahanyahay ayaan badanyin may kala niil rooge oo meel eraays degmada Tiigloo degmada Rabdhuur khaasatan degmada Tiigloo oo dadkan ka badanay nool roogan iyo niil roogan iyo uni martin in hayn qofki martin lan hay boob oo waadaw lanki martahay meel eraays kulay problem shay oo may baad dad way dareemo kor madaxweynaha dawladda Koonfur Galbeed meel eraays dawladda federaalka masuuliyiinta noo jarta dhamaantii oo ma in sheegana iyo hay'adaha samafalka antii bus ama falku shaqeeyaysa may fadaanay meel eraays degmada Xudur intii si degdeg ah meel eraays lahaan deersi walaay caawimaad ee lahaa deersi kor lahaa deersi
isku duwa harimaa gargaarka gobolka Bakool mad maalin Ahmed oo uu ku hadalay kulanka iyo la qaadan hay'adaha iyo waliba uu xusay intii baahi badan oo dhiniga noolay ku jarta Xudur oo ay ku sugi in dad ha ku buqtaaleen degmooyinka Tiigloo, Rabdhuure iyo deegaanada kale ka tirsan
ilaa likan bulood oo sanadkan hadii la balilay la marahay gaaba ka jiraan kun ahaanti dadkii dhibaato badan la kulansiin wayba ku jira eed macnaha dhib badan aan ku jira dhibkiisu yahay madil la aragay maamul gobolka degmo wayba ka baaqayna iyadiin ka baaqayna in shir jiraa la goobada shirkaas oo lagu hadlayo dhibaatooyinka shirka kadib wayba ku bahay ani oo la suubi assessment la suubi maamul iyo noo tahaydi dhamaantii suubiyan dhinaca abaaraha assessment la suubi ka baad waraay assessment kaas ku baha ee la wadaaga dawladda Soomaaliya dawladda Koonfur Galbeed wasaaradda gargaarka iyo hay'adaha dhamaantii oo la wadaaga arintaas la iska afgorday way baan ka baaqanay hay'adaha caalamiga iyo dawladaha aniga deegaanka abaaro ku jiraan kun ahaanti wadleen qobada leen baahni dadka maadaama go'doon badan dhibaato badan qobadeeno way baa leh rekord deegaamadan ka dhibaato badan waa leh rekord Soomaaliya
Xudur iyo wali baa ku nool kumanaan qoysas iyo ku bogtaaleen deegaanada ku baxsan magaaladaasay iyo degmooyinka Tiigloo iyo Rabdhuure aan si dhibaatooyin shalgidisay meelsay ka haysataa.